Mona de baño,
que sea amable. Me gusta, sí.
Hasta lo visto, baby, callo.
Visio, kila kitu ni biashara tu, wanakupa kama seke ni biashara tu, tulisi mpaka madawa ni biashara tu, na shaka mpaka dini ni biashara tu, kila kitu ni biashara tu, tulisi mpaka fesha tu ni biashara tu, wanakupa kasiasa ni biashara tu, tulisi mpaka malaya ni biashara tu, Morogoro, biashara tu. Na kama imekidua, I make sense. Wanatuchula tumepaga wakishelfi. Atuchuleki, atuelezeki. Sieleweki, sieleweki. Tumana sometime kinyunke, sometime kibus. Wapicha kiba wa miss badilishi puss. Wana maintini mwipi masus. Yabajui badu nipo kwenye chus. Na story za wana shampari panta vias. Yaka vuna almasi. Sisitaki, nachotaka kusikia. Ukipata nyafu tapuna samaki. Kama ukipata pegu tapuna mazao. Na kila mtu maja kata kula na wakua. Na interest paka siku na ziwai. Bado nasoma kiasi paka chadu. Watoto na chalasi ya satoni. Ni bado na kanyagi ya swahili ni kama jini. Wana tuzala utoke satuna shina ukechiki. Sibu watu nilikui. Kisa dola dola miya mchu paka nikipia. Najuti ya kajishenka nesia. Kisa sina chamia. Mina piga moyo konje kibish na fisia. Nafisia na upa mungu. Sometime dunia na unachungu. Nishaji wa sola zima wina milki takasha ubungu. Kino mabegan, ilala mabegan. Temeke mabegan, DSM mabegan. Bala mabegan, fisiwani mabegan. Tizi mabegan, dunia kichwani. Kichwani wadudu na nyevua nyevua. Binadam si mwabudu, iwe jyoto iwe mpua. Sina wasiwasi, asala uwamini. Kupisa makalata, osetwa na chalazi ya santoni. Ni bado na chalazi ya soili ni kamaji. Wale tuzala utukisa tunashina wa kichiki. Sibula tununiku. Sibola tununi, kila kitu ni biashara tu, mpaka madawa ni biashara tu, mpaka vishantu ni biashara tu, shaka mpaka dini ni biashara tu, kila kitu ni biashara tu, mwanzo mwisho ni biashara tu,
Tutu.
Echa fujo Kona kona tumea no tiki tiki Wabisha na tumea no tiki tiki Mauna na tumea no tiki tiki Wakizipata na tumea no tiki tiki Echa batia Epi kwetia Eyo mpo Echa ntika Isio Sky Maki
Kibaya
Ebusa
Izo Chewasu
Kibulugwa Agomsi Tududu
Chewasu
Mtuala Osho Isio Tutu Yagia Bakekana
Isio
Yagia Chia Ataftaji South Africa Kupotea nchia Nto kujua nchia
Kamanda Sira
Sio
Boga Mbaya Empire,
Black Mania,
Empire,
a police academy, Empire,
Push.
The perfect is number two. The perfect is number two.
Wanna be ya?
Ezolanto, Kijibwa, Fighter, Chief Daddy, Shabogo. Sunkuti, Mabichwa, Chafu, Carlos Boga, Babakase, Bichikacha, Bichikampani, Johannes Bagi, Disaster, Benayuni, Keshmane, Top Skila, Jere Baisa, Diving Girl, Push. The fuck the kick was number two.
You scored on the beat. You scored on the beat. You scored on the beat.